Hili ni kundi la kwaya ya wachungaji kutoka Tanzania. This is a quartet of pastors from Tanzania.
Leo uje kwa Yesu.